la 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 I can feel a connection. Unanibamba, baby, kwanza unavochekecha. Kinywaji kwa mkono, na kibeti kwa bega. Just a quiz in my demo, napenda do. Na matali pia tunazo drama. Ya dunia ni mengi sana. No commitment mama. So nipe nafasi, nikupe mapenzi yangu ya kiluya. Hallelujah, oh, we all love. Nakupenda tena nina imani sana. Kusha nitega, kusha nitega, we all need someone. Nakupenda tena nina imani sana. Kusha nitega, kusha nitega. So make love to me.
No, 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 no.
Unconditionally, babe. Unconditionally, babe. Make love to me. Unconditionally, babe. Unconditionally, babe.
Wakuishi na yeye. Fata vijana utakufa mapema. Magonjwa ya meja. Jina langu wani. Sasa lazima nile. Nikikosa kula na wendo chakula. Ntakonda mazima. And I believe nitakuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho. And I believe,
baby,
yeah,
yeah. We only love.
Tanzania, Kenya,
Umaye.
Kigali,
Umaye.
Bujumbura,
Umaye.
Kampala,
Umaye.
Kinshasa,
Umaye.
Hey yo,
Umaye.
Dar es Salaam, Dar es Salaam. This is our Kiwa, South Soul. Okay, Kenta, Kinoi, Kinoi, Kutoka, Nairobi.
La 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 la.
We all need love, we all need affection. And the way that you're looking at me, I can feel a connection. Unanibamba, baby, kwanza unavochekecha. Kinywaji kwa mkono, na kibeti kwa bega. Just a quiz in my demo, napenda do. Na matali pia tunazo drama. Ya dunia ni mengi sana. No commitment mama. So nipe nafasi, nikupe mapenzi yangu ya kiluya.
Hallelujah,
oh, we all love.
Nakupenda tena nina imani sana. Kusha nitega, kusha nitega, we all need someone. Nakupenda tena nina imani sana. Kusha nitega, kusha nitega. So make love to me. Unconditionally, babe. Unconditionally, babe. Make love to me.
need a wife wakuishi na yeye. Fata vijana utakufa mapema, magonjwa yameja. Jina langu wani, sasa lazima nile. Nikikosa kula na wendo chakula, ntakonda mazima. And I believe nitakuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho. And I believe,
baby,
yeah,
we all in love.
Tanzania, Kenya, Kigali, Bujumbura, Kampala, Kinshasa.